ngihlezi nawe ngibonisa uthando nakuba ngiyaphila ngiphilela wena. When I look into your eyes, your eyes, your eyes, all I see is happiness, injabulo, happiness is in your eyes. Angazi ukuthi ngithande bani ngoba nguwo senhlizweni yami. Angazi ukuthi ngibize bani ngoba nguwo solwimini lami. Namhlanje baby ngizofoyila, ngibekele i-surprise, mawubona mina uzosmayila, uzothi I'm your best man in the world. Babies of spoiler, oh yeah, ibekele surprise, mawubona mina uzosmayila, I'm your best man in the world, in the world, oh yes, in the world, I'm your best man in the world. Hold me closer,
hold me closer.
I wanna feel your love again and again and again. Uyazake kodlula wena.
Ekuqaleni nasemandulo,
wakudaliwe, wakudaliwe sojabula my love. Wakudaliwe, wakudaliwe sojabula my love.
Hela wena. Si calo ne si peto.